10,000
Justine Bernadette Scrappy Boy.
Yeah.
Loops.
Hey. Chelsea D.
Scrappy
Boy. Oni vampiri vakunama atina sinivera. Ndine playa. Mami no. Nikondi changa na mtima wanganyi. Inakonda kare iwe. Telefona futi na wina. Chiza kakonda na wina no. Chinga chinje chindine kamilio. Nina sanka, ina nina konda iwe.
Yeah.
Watu ni wamiri, wamafuna tusirane. Ni wami, nini wakavira. Afuna yonze, tisingara tuyambana. Afuna yonze, tisingara timenyana. Baby, waka waka. Baby, waka waka. Baby, waka waka. Baby, ni waka waka. Oh, waka waka. Baby, ni masale machabe. Wakamba kamba vavo. Sininga kwanise. Mame kukusia. Nampima wanga. Unakunda kalewe. Tininga kwa nise. Upasta wina. Vantu ni vambiri. Pene wafuna tisiyane. Tiwanga kwa nise. Iwe tikona.
Femifin yo mama gave me goose lunch. Iwe ni nagwina kudala jackpot. Enemies ukacha so get it out. I'll never look back. Gagiru ya load. Zaka enda poku coach. Jepe azaka ziba tilai feeli hot. Cause I'ma like you, I'ma love you, I'ma got you. Cause I know you hot, baby.
Sinkani ya mani. Inkani ya jikondi iwe. Uziba mweni vele na fani iwe. Hanga bwede no kamba ziri zose. Hanga ponje no kamba kari kose. Nama na iwe na ine. Tiziba mweni.
Mama funa tusiyane.
Matiri.
Iwani. Nini wakazira. Afuna yonze. Tisingala tuyambana. Afuna yonze. Tisingala timenyana.
Baby waka waka.
Baby waka waka.
You're killing.
Baby waka waka.
Baby ni waka waka. Oh waka waka. Baby.